indoza mi masi kanyaganji uso agunja niwe mdonga mtani indoza mi masi kanyaganji uso agunja niwe mdonga mtani izindoza mi masi kanyaganji uso agunja niwe mdonga mtani yimpilo ya mi maitutu aganji weta aganja niwe mdonga mfuni. We are easy.